neunya o kwagala nechisa cho mulokozi obulungi bwe musanyusa zene wayo andokole zene unya o kwagala nechisa cho mulokozi obulungi bwe
Thank you.